kunde socha
nafunya musajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya musajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya musajja omulala
abakazi tubasinga maanyi mpozi naye amagezi batusinga bwasirika kwetolowooza omumaze ate abasajja twakulaabo zanya firimu okumala akabanga bw'omukazi ali mu kamooli juzi yankwata lubona n'enswala biri mu sitandi mu miranga onde socha akati onde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
onde socha akati onde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
mutanda bugumu mukazi wange ono yali badde yanzitadda paasiwaadi y'essimu nkizudde agimanyi mu meseji abukenga yannimba mbu yetakebera simu busengawe yamugaana senkagale n'endowooza nkutte ffala ampitako gwenkwana n'ensumulula obwenzi supa yangoberera nakwana liita juzi twesonzeroogi tuwujjadde omukyala nakonkona yatusanga tuli mu ttawulo ndowooza naawe kyaddakaawo kiraba tombuuza bwana gundi onde socha akati onde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
onde socha akati onde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
kawesi byantagaddeko leero baba abakazi tubasinga maanyi mpozi naye amagezi batusinga bwasirika bwetolowooza omumaze ate abasajja twakulaabo kati nkaaba bw'omukyala agenze bw'otookyuse emirerembe girinde toseka bwana gundi onde socha akati onde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyiye jogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala